Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mudukurikire kuri metero 19 na metero 22, turi no kuri internet www.radioyacu.voa.com no kuri YouTube VOA Radio Yacu. Muri isanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero mu kiganiro cyanyu muri sanga. Haragirimana Claver ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda ryitwa OPROMAMER mu Gifaransa, Organisation pour la Promotion et la Solidarité des Malades et Handicapés Mentaux au Rwanda. Aragira ati, hano mu Rwanda abantu nkatwe duhabwa akato gakabije, turahohoterwa bitwaje ngo twataye ubwenge, kandi rwose tuba twarakize, ariko sosiyete ntibyemera. Iyo umudamu warwaye mu mutwe atashye ava kwa muganga indera, ntiyongera kwitwa umugore, agaharikwa aho kwitabwaho. Ibi ni bimwe mu bibazo byinshi Haragirimana Claver yatwandikiye kuri WhatsApp y'ijwi rya Amerika, guteranyaho rimwe 202 841 99 31. Yatwemereye rero kubiganiraho namwe nshuti banywanye bijwi rya Amerika. Simbatindiye, reka mubahamagarire. Haragirima, urakomeye.
Muraho neza Kamiri.
Amakuru
ni meza.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye. Tudatinze rero, iri shyirahamwe ryanyu OPROMAMER ni ishyirahamwe bwoko ki, rifite abayoboke bangana iki?
Ni ishyirahamwe y'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Tumaze kugira abanyamuryango 3,792 mu gihugu hose.
Yego.
Ni umuryango ubumbiye hamwe abantu bafite ibibazo byo mu mutwe nyine, noneho tugaharanira ingaruka, kurwanya ingaruka, kuko iyo umuntu avuye indera cyangwa se niyo atarahageze, hari byinshi bitagenda neza mu muryango nyarwanda, muri sosiyete, kuva no mu muryango avukamo. Ubwo rero turi aho ngaho kugira ngo dukore ubuvugizi bw'imibereho yacu myiza, iterambere, uburenganzira bwacu, ibintu nk'ibyo, kurwanya akato cyane cyane, kuko akato gatuma kabangamira ubuzima bwacu bwa buri munsi.
Mu magambo make, nawe Haragirimana Claver, wigeze kugira ibibazo by'ubumuga bwo mu mutwe?
Yego, nigeze kugira ibyo bibazo nyura mu bitaro. Ndafashwa, ndasohoka, njya mu buzima busanzwe.
Yego.
Ariko ingaruka zituma mva mu kazi, kwirukanirwa ubusa, guhabwa kandi kato, ku buryo muri sosiyete mbese usanga ikintu cyose ukoze, ingaruka zabwa burwayi bwawe n'ubumuga wagize ziraza, ugasanga ubuze amahoro, ubuze n'amahwemo.
Nabonye ifoto yawe kuri site interineti y'ishyirahamwe ryanyu OPROMAMER, mbona uri umusore. Abakobwa bagufata gute? Murasabana nta kibazo?
Muri iyi minsi mfite umudamu.
Ntabwo
byari byoroshye, kuko byambere ikibazo gikomeye cyane no mu muryango mvukamo.
Yego.
Aho nazanaga icyo gitekerezo bakavuga ko njye ndi umuntu wo mu rugo, ikintu atari ikintu kindeba ko nashobora gutunga umuryango. kuna shaka kwitwa umugabo ko ngomba kubaho ngaho nkaba nka cyakimuga kiteretse ahantu basuka amazi kuvuga ko bose bagiye gushingira umurwayi mu mutwe w'umusazi ko umwana wabo bamuroshe
eh
byabaye nk'ahantu hane ubwa gatanu ngira amahiri kumwe yari hanganye ashinga iryinye kuri indi we ubu niwe turi kumwe
nuko nuko rwose mutera imbere
yego
nuko murufite rero abanyamuryango barenga 3,900 mu gihugu hose ariko se kuvuga mu gihugu hose ni ukuvuga muri mu ntara nange muri yego mu ntara zose no mu ma district yose imirenge
yego turi mu turere 17
yego kuri 33
33 tumaze kugera mu turere 17
yego
kubera ubushobozi buke nubwo kuri naha bakavamo tukiyegeranya hari abo bagore babaye bibera mu gasozi kugira ngo dushyire hamwe igitekerezo dukore n'ibyo bikorwa ntabwo byoroshye ari mpamvu tutari mu turere twose tw'igihugu
noneho mu turere murimo ho na mubona ubutegetsi bubyakira gute
bo ikibazo na leta cyo ntagihari kuko leta niba naduhaye n'ibyangombwa urumva ko hari ubuzima gato bw'indi miryango yose mu gihugu
yego
byadufashije imyaka miremire kugira ngo batugenzure barebe ko ibyo tuvuga ari byaruka kuko ntabwo dufashije batadufasha dushyira mu mashiri n'abo tubana nabo n'abo baturage badafite imyumvire itari itazamuka
icyicaro cyanyu mbese kiri he icyicaro cya kirishyirahamwe opromamere
kubera twe twari abantu benshi twagiye duhurira mu bitaro ubwo umugeshesha ahantu bamuhohotera cyangwa se umugore bazengereje bamufata no ku ngufu ari uko twahuje ibitekerezo twiryamiye ku gitanda wapiretse umuganga wenda mugiye no kuryo kaganira na mugenzi wawe
yego ndumva telefone igenda icikagurika niko haragirima telefone iracikagurika rimwe na rimwe tukagutakaza sinzi niba utajya ku ruhande gato ngo turebe niba uko kutuvangira bivamo network urumva igenda icikagurika nshuti zacu rero nshuti zacu rero mbibutse ko tuganira na Haragirimana Claver umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagenda n'ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda ryitwa Opromamere. Haragirima, uranyumva neza rero?
Ndakumva neza.
Nuko nuko ari umutubwira ukuntu igitekerezo cyabajemo mwiryamiye ku gitanda.
Yego nyine ukibeta umuganga yabagiye hirya wenda gato ukaganira na mugenzi wawe. Ukamubwira gahinda kawe nawe akakubwira ke none nyuma tubahana umugambi tumaze gutaha tutangira uko amazo hanze twaravuye mu bitaro. Icyicaro kirindira hafi y'ibitaro ariko ntabwo turi mu bitaro.
Aha.
Hafi y'ibitaro kuko biri mu murenge wa Ndera mu kagari mu karere ka Gasabo. Ubwo ntaho dukorera kuko Ndera turabakenera cyane.
Aha.
Kuko hari n'abantu batemera ko twarwaye ari babandi babishakira amafaranga ariko kuko dukorana na Ndera umunsi ku munsi tuba turi kumwe nyine ababihakana na Ndera zikabibendeza ko ari byo koko.
Usibye ibyo ngibyo byo kubibemeza se iyo biriya bitaro bibafasha gute kugira ngo nyine mukwemeza yuko mwakize koko
ibitaro bidufasha urumva ko habaye twatwara amaze gusohoka noneho kodi baba bafite rekodi donc muri rekodi z'ibitaro
yego
nda imibereho rero icyo badufashije ni uko ari twageraga nk'ahantu bakafatira muri abasa ibitaro rero byaduhaga intumwa zikajya gusobanura ko koko uburwayi bwacu bwamaze koroherwa koko badukurikiranye
muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ikiganiro muri isanga turaganira n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda Haragirimana Claver. Claver, ubundi iki kiganiro nyine ni icya rubanda ni icy'abaturage ni icya bose niyo mpamvu nagira ngo mutangire mwiganirire kuko ntabwo ari icyawe nanjye twenyine kuri telefone dufite Nisabwa Abdul Nisabwa we. Nisabwa. Abdul. Telefone ntabwo zicamo sinzi impamvu sinzi uko byagenze.
Ndikukumva.
Eh, none ko utavugaga?
Navugaga ubwo ndi muri kaburimbo n'urusaku rw'imodoka.
Eh, kaburimbo hehe?
Ndi mu muhanda narindi gutambuka n'amaguru.
Nyine ubwo uherereye hehe?
Ah, nk'uko uzi Bwana Thomas Kamini ni mushuti wawe Nisabwa Abdul Saif, ndi mu Rwanda I Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo.
Yego.
Aha, reka mbanze nshimire uwo mutumirwa watuzaniye.
Mhm. Komeza.
Hanyuma najya ngo mubaze muri izo muri icyo gikorwa bazanye, ese ni izihe mbogamizi bakunda guhura nazo?
Mm-hmm.
Ese baba bafite umugambi ki ku bana bari mu cyaro cyangwa se n'abantu bakuru bari mu byaro batabona kivugira? Murakoze.
Yee, Abdul, nawe urakoze cyane.
Yego, ariko tuburanyeho.
Ni uko uzashakana, reka duhe umushyitsi ijambo turaza kwivuganira. Urakoze.
Aherukanaga muri 2019.
Eh, umwaka mushya muhire.
Muri twese.
Eh, nuko nuko. Haragirimo wamwumvise rero. Haragirimana. Ijwi rya Amerika.
Hello?
Yego, yego.
Eh, nkumvise n'umuturanyi hano Rusororo hafi yanjye.
Ah.
Eh. Abana rero n'abantu bakuru bo mu byaro.
Mhm.
Imbogamizi kugira ubundi ni ubushobozi. Mhm. Ariko ubundi turashaka ko umuryango wacu kuzakura uzagarirwa nk'uko izindi nzego zose zaba zifite ubumuga zimeze.
Mhm.
Uturuka mu mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu.
Yego.
Ukubakika kuva ku mudugudu kugera ku gihugu hakaba rwacu. Kandi ba bandi bahuye n'ikibazo basabwa kugira ngo baduhagararwe n'abandi bantu batazi ikibazo.
Mhm. Ubwo se mu rwego rwa mikoro, mu rwego rw'amafaranga, mu bigenza gute? Kuko ndibaza nkurikije ukuvuga ko umuryango nyarwanda ubaha akato, nawe watanze urugero yuko wirukanwe mu kazi batakwizera, ubwo abanyamuryango banyu benshi ndibwira yuko nta kazi bafite. None se amafaranga muyakura hehe nimba mudashobora gutanga imisanzu?
Nta misanzu ntabwo twakwaka abanyamuryango kuko nta mbaraga, ahubwo bose baba badusaba ubufasha. Ariko dufite filozofi dukura mu bantu benshi cyane babaye n'ibihangange hano ku isi. Ubundi habaho kwitanga no kugira ngo bamwe babe bitambo ku bandi.
Yego.
No kumenyekanisha abasinda yabo babakoze. Tatuvane wenda bagerageza kwitangira kandi kuko abatekerezo bwa mbere bo ntambure abamvura bamuzuba yaba mu bukene bwo gukora byanze bikunze.
Mhm.
Ni nuko dukora no kwikokora ikanga bikemeza, ariko nuko turi gukora iyo tumaze gukora tugenda dutege gahunda kugenda twubaka amatsinda aho tugeze.
Mhm.
50 none tugasiga twasobanuye ko bagomba guharanira nabwo uburenganzira bwabo basubiye bagatangira kujya bakora inama bimenyesha mu buyobozi bimenyekanisha ibibazo byabo. Donko ibidusaba amafaranga n'ibikeya, ariko bihari ko n'ibikeya, ubu turi gukoresha sensibilisation cyane.
Kuri telefone dufite kandi Anter we. Urakomeye.
Ndakomeye.
Bwira umutumirwa huri.
Ndi mu Burundi Muyinga, mu ntara ya Muyinga.
Yego. Gusha ku ngingo. Yego.
Ikibazo ndise. Umva ubumuga buratandukanye.
Yego.
Hari ubumuga umuntu usanga aravukanye cyane nk'ubumuga wagize imisanganyo ukavune kubasanga wa mugaye. None n'ibyo shyirahamwe ryabo ni ubuhe bumuga bisize hamwe, ni ubuhe bumuga batumye bajya hamwe?
ubumuga bwo mu mutwe ntabwo bwumva se
ya ndabwumva
eh
none konzi umuntu agwaye mu ubumuga bwo mu mutwe ino iwacu mu Burundi bahonda kuvuga ngo umuntu yasaze
ndibwira ko ari kimwe no mu Rwanda ariko umutumirwa arabikwibwirira
yego haba ne mino mu Burundi no mu Rwanda ndazi ko twese twemera Imana
aha
arumwe avuga ati uwo muntu yasaze kubera amadayimoni
yego
undi nawe akavuga ati yarize nk'ibijya by'ubuganga nyene sentiment aravuga ati n'ibintu nyene neurologiche donc bya yagwaye nyene yapararanganye mu mutwe bakaza kumuvuza nyine mu Burundi wacu bahitwa kwa Rujanti Bujumbura mu Kamenge
eh
ngo rero mu gurumba aho bitandukanye mwavuga ni bidayimoni ibindi nayo ni pathologique rumba n'ubugwara
aha noneho rero
menya gute kubitandukanya
yee
nico kibazo fisi
antero urakoze cyane Esa hii muyinga mwumva ijwi rya Amerika?
Mwaligi tu tulifata humono arahantu hamwe na hamwe yo mu komune ya Butihinda hegereye mu Rwanda. Bacha fata yo mu Rwanda.
Nuko ante ndagushimiye cyane.
Namwe murakoze.
Haragirima wamwumvise rero hari ibintu bibiri uburwayi n'amadayimoni. Mwebwe ngo mubitandukanye gute? Ariko rero haragira imana n'ubu ngubu telefone yawe ira neza hano ijwi rya Amerika yevuga twumve
ni ukuvuga ngo abaje ikibazo cy'amadayimoni n'uburwayi ngo tubitandukanya gute
yego
ntabwo rero ubwo tutambye
Haragirima telefone ntabwo inyuramo neza noneho reka tube duhagaritse bongere baguhamagare turebe ko bikunda iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Haragirimana Claver ayobora ishyirahamwe mu gifaransa ryitwa Organisation pour la promotion et la solidarité des malades et handicapés mentaux niryo mu Rwanda Opromamer mu magambo ahinnye turaganira ku bibazo by'uburwayi cyangwa se by'ubumuga bwo mu mutwe kuko yatwandikiye atubwire yuko bahabwa akato cyane gakabije mu Rwanda bahohoterwa ntabwo bemera ko bakize umuryango nyarwanda niko ubivuga mbese ubafata ute mbese bo babayeho bate mbese ibibazo bahura nabyo nuko bishakira umuti nibyo turimo tuganiraho ijwi rya
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Haragirimana Claver abamfasha bambwiye yuko nanone ari ku murongo Haragirimana we
Wi murahuraho ndakumva neza cyane
Yego none ndumva uvuga neza kurusha mbere nyine antero w'imuyinga yego antero w'imuyinga yaramaze kukubaza ati mutandukanya mute by'amadayimoni n'ibindi by'uburwayi bwo mu mutwe
kagirira nari ndimo musubiza mvuga nitwe ntago turi nzanga rwose iyo twize abaganga dufite ni bake ariko kuko tugera kwa muganga twese turi mishyira hamwe twese twarafashijwe turatuburaje. Ibyo by'amadayimoni ntekereza ko mu muryango wacu ntabwo tubasha kwemera ko koko hari umuntu muri twe ufite amadayimoni, nubwo abantu bavuga ko ariko twe tubona ari uburwayi busanzwe. Abantu babyibeshaho bakavuga ngo ni amarozi ngo ni amadayimoni, ariko ubuhamya bwacu twese dusanga kuko amadayimoni niho urivuza agakira kuba twumvira uburwayi kurenza uko ari amadayimoni.
Mu magambo makeya namwe mwemera Imana. Aragirima
winda kumva
mu magambo make namwe mwemera Imana?
Yego nemera Imana, ndi umukristo.
Nuko nuko noneho kuri telefone bambwiye ko hari Hermenegild. Hermenegild we urakomeye?
Amahoro Felix ashima na makinama.
Natwe turaho, turakomeye ku ijwi ry'Amerika. Uherereye he?
Na mu Burundi ntara ni cyankozo ikomine n'igisagara mutumba n'irurambo.
Nuko nuko ufite akabazo cyangwa igitekerezo?
Mfite akabazo. Yaravuga yuko abo bantu bahabwa akato ngo bakarenganywa, urugero yatanga bakarurero babarenganya nk'akahe?
Ye urakoze Hermenegild, reka hita gusubiza.
Ndafite akandi.
Urafite akandi? Yego.
Iryo shyirahamwe ryabo mbega ryihaye intumbero y'ukubavuza aho bari hamwe kugira biyungunganye mu bikorwa byabo kugira biteze imbere. Niyaba rihaye intote y'ukwiteza imbere, mbega umuntu akwari mu mutwe ko tuzi uca usanga umengo ubwenge ntibukora neza, bahita bakiteza imbere gute?
Hermenegild ubwo urumva nayo nyine kuri uri muri ba bandi bapfobya abo bagize ubumuga bwo mu mutwe, ukabona ko badatekereza neza?
Haba usanga bagize ubumuga bwo mu mutwe ugasanga ntibatekereza neza ku buryo batorangura imigambi yiwe bimuteze imbere neza kubera ikibazo cyo mu mutwe.
Reka haragira Imana arakubwira nimba bene uwo muntu aba yavuwe koko uko bikwiye, arabikwibwirira?
Mbega iyo bapfuwe baheta bagataha mu byari iwabo iyo bake bapfa?
Ubwo urashaka kuvuga nimba baba bakize koko?
Bakira by'ukuri koko ku buryo asubiranye ni uko yamye.
Hermenegild urakoze.
Yego.
Haragira Imana.
Karame
wamwumvise?
Afite utubazo rwose twiza dusa n'utwo duhura natwo neza neza. Kuko aravuga ati se bariya abantu bishyira hamwe ngo bafashanye kubuza kubuzanya. Iyo tuvuze rero imibereho myiza, ijambo imibereho myiza n'iterambere, uburenganzira, ibyo byose umuntu wese ufite ikibazo kitagenda neza tugomba kugitekerezaho n'umunyamuryango tukagikemura. Utavuzwa dukangurira ababishinzwe ntabwo ariko tunamuvuza.
Yego.
Umuntu aba afite avuka baba bagomba kubifata nk'inshingano, kuko ni umwana wo mu rugo, ni umugore wo mu rugo, umuryango ugomba kumuvuza, dushyiramo imbaraga tugisaba bakabikora. Noneho ibindi bikorwa umuntu amaze koroherwa ameze nk'uko tumeze, tumushyira muri gahunda y'iterambere kugira ngo nawe mu nama atange igitekerezo ajye kuzanya nk'abandi. Ubwo Rwanda batagenda babibemerera, ariko tuba tugira ngo Abanyarwanda turi nk'Abanyarwanda bandi bose uko babayeho.
Ariko rero mwebwe mwishyirahamwe ryanyu ni abantu baba baravuye kwa muganga bagasubira mu buzima busanzwe,
ariko bitabujije ko umuntu aba akifata cyangwa nyura no muri kontorore runaka, kuko n'ubundi utubahirije amabwiriza wakongera ukarwara bisaba ko n'ubundi uhora wivuza cyangwa se gukoresha kontorore kugira ngo ikibazo kitongera kukagaruka, kuko indwara yo mutwe ni kwimera akenshi iyo umuntu yirangayeho irongera ikamwubika hasi. Niyo mpamvu umuntu tuvuga abarwayi kuko baba bakifite ubwo uko gukurikiranwa n'abaganga, ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu yaratashe ntaho agihurira n'imiti.
Nuko noneho akavuga tese ati uwagize uburwayi bwo mu mutwe aravurwa agakira? Ndumva wari umaze kubikomozaho.
Yafata urwo rugero nkanjye turi kuvugana nawe ari kubaza ibibazo. gahunda bari nzima mu rugo nta kibazo imirimo irakorwa numva kuyobora ONG ingana gutyo ifite byonyine kugira ngo uzagere ku rwego rwo kwemerwa na leta ariko akagumya kwitaho akagira ibyo avaho inzoga ibintu byose bishobora kumuteza ibibazo kuko akabazo kaba kabaye mu mubiri
inzoga itabi ibintu byose nk'ibyo ngibyo
ndazaza zigikenewe ndetse nabigeranye nk'uko umuntu ufite ubwandu bwa sida iyo yitwaye ntago igumya kuba ikibazo natwe nuko bitatwarire runaka kugira ngo tutaza kuzongera guhura n'ibibazo kuko yo bamwe muri twari igihe n'ubundi basubirwa bitewe n'uko bananiranye ku myitwarire ariko ubundi umuntu arakira akabibona ubu mbonye ku ifoto ndi umugabo w'urugo ufite abana rimwe na rimwe kuko ngewe namaze kubera ubushobozi bampaye akato nyuma bageze aho ahubwo bansaba imbabazi aho ntuye byabaye nko kunsaba imbabazi yewe n'umuryango mvukamo byabaye uko bageze aho babonye ubusa umuntu aratahanye imodoka se cyangwa se ndi kuri televiziyo cyangwa ubundi kuri radiyo ntabwo umuntu yagumya kuvuga ko yahindi akato ubundi twe turashaka kurwanya akato ibikorwa umuntu ampaye akato aje agasanga mfite iduka ndi gucuruza gukopesha ntabwo yakongera kuvuga ko ndi umusazi
yego
kandi agakopesha cyangwa aje kugura imboga iwanjye cyangwa aje gukamisha amata iwanjye turi kurwanyisha akato ibikorwa kwerekana ko dushoboye ni nawe kubwira abantu ngo mutereke kuduha akato byo twasanze ntacyo byabahinduraho ubu naho mu matsinda dufite mu turere buri bantu baba bafite imirimo bakora barorora barahinga barahura bakaganira bagakora tugaragaza sosiyete ubushobozi bwacu kuruta twababwiza amagambo gusa
ibyo rero biranasubiza nyine ikibazo cya Hermine Gilde ati umuntu kumwita umusazi ngo ntatekereza neza nta shingiro bifite
yenda namuha urugero hari henshi twagiye tujya nko mu buyobozi ukamubwira uti nze gushaka iki n'iki wenda hari serivisi runaka ukamwibwira ukabona agize ikibazo ko yakiriye nk'umurwayi mu mutwe mu biro byiwe
yakiriye umusazi
ukabona
niko bifashe
ariko nyuma wenda ntaguha umwanya ariko yagenzura ibikorwa yagenzura wamuha ibyo izo mpapuro
ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda umenya telefone y'umutumirwa Haragira Imana Claver icitse reka bongere bamuhamagare ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda rendi musaba abamfasha ngo bongere bamuhamagare Haragira Imana Claver ayobora ishyirahamwe ry'abarugendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda Opromamer Organisation pour la promotion et la solidarité des malades et handicapés mentaux. Nous turagana ku bibazo by'abantu baba baragize ibibazo nyine byo kurwara mu mutwe noneho rero bakivuza ese bakirwa gute iyo bagarutse mu muryango twabikomojeho babanza kuba akato ati kurwanya ko kato amagambo ntabwo yabahindura ntabwo yahindura abantu tuba dukoresha ibikorwa bakabona ko dushoboye niho batwemera nidukomeze kuba mukato ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda muri isanga Haragira Imana bambwiye yuko yagarutse Haragira Imana
wi ndakumva kamiriye
ye nuko ari muvuga ukuntu iyo ugiye kwigusaba nk'umuyobozi ikintu yakwakiriye abanza kwikanga
ari kangari mwamarane gihe akaza koko rwose ibintu bimeze neza kumva urimo uravuga iterambere nk'iryo n'abashinzwe urimo uravuga imibereho myiza urimo urajya inama agahita ahubwo yumva ko akwiye gukorana nawe ubu nuko turi gukorana n'abayobozi bacu baratwikanze ariko yarashize ubu turi gukorana neza nko mu mirenge no mu midugudu aho dukorera mu turere
ijwi rya Amerika muri isanga kuri telefone turi kumwe na Jonas we
karame
urakomeye
ndakomeye kabisa namwe muraho muri studio
yego turaho turakomeye rwose hano ku ijwi rya Amerika uherereye he Jonas we
aha ndi muri Malawi mu nkambi ya Jakarta
yego
mu nkambi ya Zareka niho ndi
ye ariko ukomoka mu Burundi
ndi mu Burundi rwose ndi mu Burundi
None si ijwi rya Amerika aho ngaho muri Malawi muraryumva
bidya Amerika tujumviye tujiye ku kwibi bintu bya bijanye na bya connection
no kuvuga kuri internet
si.
Yego turi no kuri YouTube kuri no. Mbewa radio yacu
okay
na Facebook Mbewa radio yacu
na Facebook na Facebook cyane cyane
Mbewa radio yacu nuko gusha ku ngingo rero Jonas we
hanyuma ikibazo ushaka kumubaza uyu mutumirwa kiraba ego yego nagiye waho ndi mu nkorera mu ishyirahamwe bana shaka ari risahiriza abo bantu baba bagize ingorane yo mu mutwe yani IRC
aho ngaho nawe nibyo ukoramo
hanyuma ikintu nagomba mbaze
ahubwo rero nimba ufite nawe mufite ishyirahamwe nk'iri ngiri rya Opromamer ushobora no kuba nk'iminota itanu mukabanza mukiganirira mukungurana ibitekerezo ukuntu mushobora gukora
ikintu nariko ndavuga nagomba kumubaza umutumirwa
yego
hariho muri market we nk'abantu dushobora guhura bafite ibibazo nk'ubu dufate ufite ibibazo warahuye n'ibintu by'ihungabana bakwikiye nk'umuryango wawe wose
yego
ubibona ese n'abaturanyi bose barabishe ubabona
yego
sasa hacye hagira yuko ujya muri mu yindi leta uyiyita wahora mucurayivamo bivanye n'ibyo wabonye
mu kinyarwanda babyita guhungabana umuntu ufite ihungabana kera babanje kubyita ngo ni ihahamuka guhahamuka nyuma baza gusanga ijambo ribereye ari ihungabana mu gifaransa nibyo bita traumatisme
ibyo ndabyumva umva dufate muri make wahuye n'ihungabana bivaye n'ibyo wabonye kare rero muri make birashyitse umuntu uragize ahantu uramuganiriza maze kumuganiriza umuha ni nka interview uri kurama kugira ngo ubone yuko yogaruka muri HNCR wa muntu interview y'imari rimwe kabiri gatatu gumye burindwi uwamo umuri hafi mugabo ya mudu yagiyemo bivaye najyahambuka yahuye naryo ibikunze ukagaruka muri ya eta normal
kongera kuba kugira ubuzima busanzwe
nk'uko yarari nk'uko yari asanzwe nagomba mbaze umutimirwa nko ngaho bimaze kugera aho ibyo bikanka twumufasha iki yomufasha iki kugira ngo ashobore kugaruka muri ya mibereho ya eta ya mbere yari asanzwe arimo
yona ugume ku murongo hanyuma mwiganirire akanya gatoya reka mbwire abamfasha bakugumishe ku murongo
yego sawa
haragirima
karame
Yonasi azanyamo ikindi kintu gishyashya cyo guhungabana byo mubi hari abanyamuryango mufite cyangwa se hari ukuntu nabo abagize icyo kintu cyo guhungabana namo muvuga ko bashobora baba bafite ubumuga bwo mu mutwe
yego turabafite rwose kuko ikintu cyose gikora gutekerereza nyine cyatumye hari ibitekerezo bihinduka n'imyitwarire byose twe nta turabanura uburwayi nubwo tubusesengura ngo tuvuge ngo uriya n'ibi n'ibi ariko abantu bafite ihungabana turabafite cyane cyane ko igihugu cyabayemo jenoside kandi abanyarwanda benshi hari abahuye abo rero tuba dufite cyane cyane nakubwiye ko dukorana n'imbere ayo matsinda yacu yose bajya baduha inkunga yo kujya kubasura no kubaganiriza ibitaro tujya duha iyo nkunga
ibyo bitaro by'Indera twabigereranya nk'ibyo i Bujumbura hari umwe wigeze kuvuga ngo bita kwa Rogenti
yego ni nkabyo
komeza
yego none rero iyo umuntu afite ihungabana
akaba atari gukora ibikwiriye hari gihe aganira n'abo baganga bavaho ngaho tuba twabonye n'inkunga byangwa hari n'imiti bashobora kumuha ishobora kuba ibyo bibazo yagize tugiye tugira abantu babashwa gufashwa kuganirizwa cyangwa gufashwa kuzera kuvurwa nk'ari imiti igomba kumufasha ariko izo ka zose ndazibona hari abafashwa baganirijwe bafashwa bagiye mu buryo bwo kuvuzwa
Yona uracyari ku murongo
mukabisa bwana umenyesha makuru
ye wumvise ibyo Haragira Imana yavuze
nabyumvise
urumva unyuzwe cyangwa hari akandi kandi ufite ni ukuvuga mu magambo make mwebwe mbese hari abantu gira inama mwaganira ntibakire hari ikindi murenza mu bajyana kwa muganga
turaheza tukabohereza kwa muganga mu bitaro bitandukanye hari nabo bahereza transfer bakabatwara nka Rirongo kubavuzayo ndagatanga hano mu nkambi turi dufate ni mu Rwanda ni mu Rwanda ngaho niho turi dufise umu client wacu dufate nta ni ntaho nikora dufate umuntu kabisa ataho yifishe hanyuma asiye ngorane y'ukuba ari mwabo bafise uburwayi bwo mu mutwe kuko ndazi imiti kabisa igura amashiri amahera menshi dufata amanyarwanda cyangwa amarundi cyangwa amatanzania cyangwa amakwacha hano uwo muntu uwo kreanti wacu ndivuza
yego
nk'ishyirahamwe iryo ry'uwo mutama ry'uwo mutumirwa ryo mufasha iki
usibye ko yari yabivuze ati umuryango umuntu akomokamo ni wo wa mbere na mbere ufite inshingano zo kumuvuza ariko noneho icyo ngicyo kindi ubajije ishyirahamwe ryafashe icy'umuntu w'umukene ntaho nikora cyo arakikwisubiriza Yona urakoze cyane
sawa mugize neza kabisa kuba mu mpuje n'uwo mutumirwa
ye Haragira Imana
karame
umuntu w'umukene rwose n'umuryango udashobora kumuvuza ishyirahamwe hari icyo ryamumarira
cyane kuko nta muntu twebwe kuko kuvuzwa n'uburenganzira bw'umuntu
yego
ntabwo dushobora kurebera umuntu cyane cyane kibazo twe tumubara nk'umunyamuryango tugerageza gukora ubuvugizi ku muryango iyo byanze twanabibonye ko nta kundi tujya mu buyobozi ubuyobozi ikigo cyose ni cyiza gifasha mu buryo runaka hari inkunga zigenerwa abantu batishoboye aricyo mituelle de sante ku bantu ba rinkisho cya mbere tumusabira kujya muri babandi bafashwa mu bwa leta turamusabira kuko we ntababasha kugira izo mbaraga zo kujya kubisaba bari mu muhanda ari kwirukanka
yego
ubwo rero twe tumubera umuvugizi mu nzego zibishinzwe ku buryo mu mudugudu havuka tukabaza n'ingaruka bashaka kugira kuri we siyete tukababwira tuti umuntu ntashoboye bakabigenzura hari abantu guhura n'umuntu hano mu mujyi wa Kigali atazi no kwibwiza atazi niyavuka ubwo rero tuba tugomba guhabwa umugiraneza runaka yaba leta idufashamo ariko tuba tugomba kumukorera ubuvugizi ahantu hatandukanye ajya muri leta wenda byatinze inkunga mu bagiraneza kuko biba bigaragara ko umuntu ari ikibazo muri sosiyete koko kuko umuntu ntihari umudamu ushobora gufatwa ku ngufu buri munsi kuko hari abantu batagira isoni zo gutabara hakiri kare dukoze ubuvugizi mu nzego zitandukanye inshuti iyo tuvuze benshi batugana niyo mpamvu ntagize neza kuduhuza n'abantu benshi niyo mutekereza ko hari impakiti hari ingaruka biragira nziza kuko abantu benshi cyane tuvuze baratugana ariko tutari twagera tuzi neza ko igihe twahageze bazatwumva
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga turaganira na Claver Haragira Imana umuyobozi w'ishyirahamwe Opromamer ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda kuri telefone dufite na Jean-Claude we
karame karame
urakomeye
murawa umwaka mushya muhire kandi
twese nkabitsamuye rwose uherereye he Jean Claude we
ntaragima umwaka mushya muhire
yego arakumva arakumva
ngo boka Jean Claude mukoza radiyo ya America aho ni mu ntara y'Iburasirazuba aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda aho mu kagari ka Kererwa n'ubwo ni mu gihugu cy'u Rwanda kabisa mbamerereye 5/5 mbakurikiye 5/5 ruganize muri isanga ndetse n'amakuru mutugezaho
nuko
mbanze mbashimire kandi mu kiganiro cyiza mwagiteguriye
natwe turabashimiye rwose ko mwakitabiriye nuko ganira rero n'umutumirwa
natwe tuba turi halo
ganira n'umutumirwa
nababwiye ni nkatwe tuba turi hano hasi mu mirenge itandukanye y'igihugu buri yatuba tubona imbogamizi duhura nazo tubana n'ababa bafite ubumuga bwo mu mutwe nk'uko mwabigarutseho maze namushimire cyane ku bisobanuro yatanze ku iryo shyirahamwe ryabo uburyo rifasha abantu bafite ubumuga nibyo koko na hano muri uyu murenge wa Gashanda harimo ababasha kuboneka ariko ngiye mbona ubuvugizi buhita bukorwa inzego z'ibanze zihita zihagera z'ubuyobozi zamara kuhajya noneho zikabafasha kubakorera ubuvugizi kugira ngo babashe gukurikiranwa n'ibitaro by'Indera muri Kigali
yego
bahita bajya babajyana Indera ariko ikintu namubaza hari imbogamizi nyinshi dukunda guhura nazo nkatwe abanyarwanda ndetse natwe tubana nabo munsi ku munsi iyo bavuyeyo ese ko hari igihe baza bakavuga ngo barakize baraboreje baratashye bagira n'ubundi mu rugo ugasanga ashyira nk'ukwezi ugasanga n'ubundi birengeje buruvuye uburwayi bwe bukongera bukagaruka batubwira wenda ko wenda babanje kubakorera isuzuma bakareba ko byakize ari special asubiye mu bavandimwe ari muzima ese babaza wenda babaturutse batazi uburyo babajemo baba babohereza mu buhe buryo kuko akenshi namenye ko icyo kibazo hari igihe usanga nk'umuntu bamujyana bakavuga tenda agiye kuvurwa yamara kugera aho ngaho i Kanombe cyangwa Indera hashira nk'umwaka umuntu akagaruka yagaruka yagera iwabo mu rugo hashira nk'ukwezi bwa burwayi bukongera bukubura
yego
tukibaza ese icyo kigo bavuga kivura indwara zo mu mutwe nicyo baba bajyanyemo ngo bagiye kubavura ese baba baturutse wenda bakaza batarakira byaba bimeze gute kuko impamvu tubyemera kuko ni ko iyo umuntu amaze kuvurwa bamuha teresifika cyangwa icyangombwa cyo kuba ari haturutse kandi iki cyangombwa akakizana mu mudugudu ubuyobozi bukakibona noneho ikindi cya kabiri mbaza ubona iki ni ikibazo cya mbere nagira ngo nacyo wenda yakisobanura cyangwa nkabaza nkamubaza akajya kubisubiriza rimwe
yee kivuga ndacyaze kubisubiriza rimwe
ikindi kibazo namubaza kubaye niyo mahirwe tuba tubonye yo kuvugana nabo kuko akenshi umuntu aba atazagibongera kubona andi mahirwe yo kubabaza ibibazo kandi tuba bitubangamiye muri sosiyete nyarwanda hari uburyo ikindi kibazo hari ukujyayo ukavurwa ariko wataha ntubashe gukurikiranwa mu buryo bwo kugenzura ngo barebe ahandi wagiye nimba imyitwarire yawe yarakomeje myiza warakize ikibazo nacyo gikunda kubaho umuntu yava yagera mu rugo yagera nk'hano mu murenge wa Gashanda avuye i Kigali ni mu karere ka Ngoma ugasanga batereye iyo nibavurwa kaduce nawe murwayi wacu turebe nimba koko imiti twamuhaye hari akamaro yamugiriye akabasha kuba yarakize
urashaka kuvuga yuko ibitaro byagombye kumukurikirana
kujya bakurikirana umuntu nimba umuntu bamubashyiriye arwaye urwaye rwo mu mutwe akavayo akareba nimba arakize ndetse bakabasha no kumujyana n'indi nama akabasha kujyana mu yindi mishinga agakorera na poroje abantu koko bakabona ko iryo vuriro rihari cyangwa iryo shyirahamwe kandi bitaho ribakurikirana kuko ngo nyemba ryo bishe kuri radiyo rya Amerika ntabwo nzi ko iryo shyirahamwe rihari kandi hari abantu benshi baba barwaye izo ndwara nka mu karere ka Ngoma ariko ugasanga neza baba barwariye iwabo bakerwa ku gasozi ukabona ko batari tayari mu
niko se Jean Claude ubungubu iryo shyirahamwe noneho urarimenye haragira Imana Claver uriyobora muramenyanye noneho ubwo ngubwo anyemereye nkaza kuguha nimero ya telefone ye nawe nkamuha telefone yawe noneho ukaza nimba hari abantu koko ubona bafite ibyo bibazo muri district yanyu ya Ngoma ubazi ugakora uko ushoboye bakaza akabamenya
cyane nabimufashamo cyane kuko nanjye ndishimye kuba tuvuganye ahubwo muragahoraho radio ijwi rya Amerika
uragahoraho nawe rwose urakaramye iteka ryose ndaza kubikora ibyo ngibyo nimba haragira Imana binyemereye haragira Imana urabinyemereye
yego ndabyemeye duhuze kuko ni Ngoma dukorerayo dufite amatsinda abiri
yee
ndabantu bitimugesera nawe bitizaza turasaba abarwayi bageze muri 2020
Jean Claude wabyumvise
nabyumvise zaza n'umurenge duhana imbibi
eh
ndetse mu Gesera twebwe ni mu murenge wa Gashanda ariko icyo kibazo kirahari kandi kindi kuba tuvuganye nawe nanjye biramfashije ahago jewe nk'ijisho ryiwe Yesu akumwerekana hari muri wa rugo hari uyu narahari uyu nkishyira hamwe ndetse niba banavuyeyo mujye mubakurikirana rwose muvuge ni ba barwayi bacu twavuye tubakurikirane byose nabo batange n'ubuhamya ku maradiyo bavuga ati twebwe twagiye mu kigo iki n'iki shyirahamwe n'ibi yaratudonye biratuvura twarakize ubu twiteje imbere
haragira Imana yigeze kuvuga terega ati kubibabwira mu magambo ntabwo bihageje ati tubereka mu bikorwa ko twakize dukora bisanzwe ibyo ari byo byose reka ndaza kuguha nimero ye nawe muhe nimero yawe hanyuma muzavugane aho muri Gashanda nimba aba bantu bahari koko irikira hamwe opromamer rizabamenye Jean Claude ndagushimiye cyane
namwe murakoze cyane kandi ngo umeze mugire umunsi mwiza ndabashimiye cyane kuba mumuje n'uwo mugabo rwose
yee haragira Imana Jean Claude yari yabajije ko aba bantu baba baturutse ibitaro iyo bagize bongeye bakagira uburwayi baba baturutse ibitaro baba bagiye baba babasezereye badakize ibyo bibazo yabyibazaga
reka nzisubize rwose kuko icyo kibazo ni cyiza iyo umurwayi ashaka kugera mu rugo agahura n'ikindi kibazo cya kiri ni nkuko na malaria wayirwara nyuma y'amezi atandatu kayirwara birashoboka na malaria ngira ngo nayo umuntu ntagayirwara ubuzima bumwe mu buzima ubwo umutwe ni uko ariko ikirite ni ibintu byinshi hari aho bamuvura bakoze ibyo bagomba gukora anameze neza ariko aho yakiriwe ntibabanze kumujera ntibabanze kumuha ibigomba kumusindikiza kugira ngo ayo arangize uburwayi bwe buveho neza
mbese ntibamwiteho
reka nk'urugero umugore wavuye imbere hano ugeze mu rugo agasanga umukeba yaraharitswe ikiratuma adahita agira krize ni ikihe ako kanya kuko ageze mu rugo asanga umugabo ashaje kandi arengera abuze n'umufasha muri urwo rubanza ubwo urumva uwo muntu atakongera gusubirwa ako kanya ni urugero nk'uhaye umwana yakize ari gusaba gusubizwa mu ishuri iwabo baravuze batoya nta gusubirayo
urarwaye
urarwaye ako kanya ibyo rero urumva impamvu zishobora kuba hariya umuntu hariya bamwakiriye nk'uko zishobora no kuba ari impamvu z'umubiri we birashoboka uburwayi bwa buno burwayi bushobora no nubwo tuvuga ngo abantu barakira hari n'aboroherwa hari n'aba
ijwi rya Amerika haragira Ima reka da nanone ndumva telefone yawe yagize akabazo haragira Imana Claver
ndakumva neza
yego komeza
nari muze abantu ijana ku ijana ntabwo bose bamera nk'uko umeze ngewe cyangwa bakaguma wenda kugaragaza ibimenyetso cyangwa n'ubushobozi buke muri sosiyete bitewe n'ubwoko bw'uburwayi barwara kuko iyi ndwara ntabwo ari imwe mu buryo twasobanuriwe ntabwo iri imwe zishobora muri za magana ariko zose zifite uburwayi bwo mu mutwe ubwo rero njye nshobora kurwara ishobora gukira vuba ukarwara ishobora kumutindaho
yego
impamvu umuntu ashobora gutaha yorohewe neza undi agataha yorohewe 50% ashobora kukongererwaho iby'umuryango ugomba kumufasha kugira ngo yoroherwe yigezaho cyane akangira agasubirwa
nko gushaka nko kujya gufata simiti umuntu niwe ugomba kwigendera ku bitaro kwishakira kuko Jean Claude yabazaga ati ibitaro kuki bitamukurikirana nawe
aho nanjye nabaza ikibazo mubaza ni kuko niyihe ndwara kuri iyi si muganga kuvura akanagusanga mu rugo
atukaba tugiye gushyira umutwaro ku bitaro kuko ni ibitaro nk'ibindi byose nk'ubatuzi ahandi huzi ku isi bavura ntabwo umuganga gusanga iwawe ngo akubwire ngo asanywe imiti ibi ni ibitaro nk'ibindi byose na ndetse bya leta ni ukuvuga ngo ntabwo umuganga afite inshingano zo gukurikirana umurwayi ahubwo niho twe turi gusaba abanyarwanda abaturage ubuyobozi inshuti z'umuntu ko arizo zagombye gukora ibyo ngibyo ntabwo ari ibitaro
ni ukuvuga umuryango niwo ugomba kwibutsa umuntu kunywa imiti kuko kubyibagirwa biroroshye niba yibagiwe kujya gufata imiti no kujya muri control ni umuryango ushinzwe kubimwibutsa no kumuherekeza bibaye ngombwa
kuko ubundi bafite inshingano zo kurwaza nk'uko barwaza izindi bikora n'icyo twe dukangurira umunyarwanda mu kuko iyo yarwaye baravuga bati ubundi turarwana ni ikiri tugendanye maze ariko twe twigisha guha agaciro k'umuntu nubwo yararwaye ashobora nubwo atanakiraye bagomba kubikora kugira ngo uburenganzira bwe bwubahirizwe
muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda nicyo kiganiro cyanyu muri isanga umutumirwa haragira imana Claver ayobora ishyirahamwe au promamer mu gifaransa mu magambo ahinnye y'igifaransa naho mu magambo arambuye ni organisation pour la promotion et la solidarité des malades et handicapés mentaux ni ishyirahamwe rero ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda kuri telefone dufite innocent
karame Thomas
urakomeye
muraho umwaka mushya muhire
twese nk'abitsamuye rwose uherereye he innocent
mirereye hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima
yego
mbere na mbere ndamando nsuhuze n'umutumirwa haragira imana mushimira ko yemeye kuza kutuganiriza kuri icyo kibazo mu by'ukuri njyewe nubwo ndi i Kigali mvuka mu karere ka Ngororero
yego
niho navukiye
mu karere ka Ngororero ni mu ntara y'uburengerazuba
ni mu ntara y'uburengerazuba mu murenge wa Hindiro mu by'ukuri kubera ko njye narahavukiye nahabaye imyaka myinshi ariko icyo kibazo cy'abarwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe ni ikibazo gihari cyane ariko noneho cyabuze abakurikiranwa Thomas nibuze wenda ibyaro ziriya hakurya biragoye kugira ngo umuntu uzamugeze kwa muganga kandi mu by'ukuri ni ba bantu batishoboye ba bantu mbese batagira kivugirwa ese nkamubaza nti nta miryango inda wenda bakora uko bashoboye kose bakora ubushakashatsi bagacukumbura bakagiyo hasi bakareba neza rwose harimo abirirwa bafungiranye mu nzu harimo abirirwa baziritse ku ncumange benshi cyane
umuntu uretse inose
karame
ibyo bintu hari abuze ibibaho
Thomas reka nkubwire wenda maze imyaka igera muri ni Kigali ariko nzi urugo rufite abarwayi bo mu mutwe batatu umwe ni umugabo yashatse umugore abonye ko bikomeye nyine umugabo yarwaye byakomeye umugore aramuta n'abana arigendera umugabo ajyaho asenya inzu yose arayihirika navuga ko ubu mbese aba hanze aba nko mu bwatsi ntawamenya nikurikije njye amakuru makuru abandi nanone ni abantu b'abasore mbese bari bageze mu gihe cyo gushaka urugo cyo kubaka urugo hari igihe kigera pe mbese bakamera nabi bakarwana bakagira gute bagafata umwanzuro wo kubazirika nyine ku nshumangiro nk'uko bazirika amatungo
ibyo bintu kuki mutabimenyesha inzego za leta umuntu akazirikwa
ya Thomas ni ibintu bikomeye nyine kubera yuko wenda babona nta kundi kundi babagenza iyo babarekuye birukanka ku gasozi bakarwana n'abantu
reka abo bantu tubahamagarire kujyana bene wabo kwa muganga aho kugira ngo babazirike banu banu bo mu ngororero mufite abo bantu musirika ni muhagarare ndi mubafate mu bajyane kwa muganga
ya Thomas ni kibazo gikomeye wenda niwe agani wenda nibwa bushobozi buke ariko bagakwiye no kugira bakabajyana kwa muganga ndetse no muryango ukare uyo wagera ku buyobozi wenda bw'akarere mu nzego z'ibanze gutyo biragoye ko nakubwira ngo baza ahantu navuye kazi cyane
inose ndagushimiye cyane ndagushimiye cyane uduhaye ubuhamya bufite ingufu cyane ko koko ibyo haragira imana avuga yo kwikibazo kiremereye mu Rwanda koko kiraremereye ndagushimiye cyane ndagushimiye cyane ye ariko rona ubwo ngubwo ndaza guha nimero yawe haragira imana muzavugane mufatanye niyo miryango abo bantu bajyanwe kwa muganga kuzirikwa ndagushimiye pe
yego
ye
murakoze cyane
ijwi rya Amerika haragira imana
karame
dushigaje umunota umwe isahiri huse none duha umwanzuro wo gusoza iki kiganiro
ya umwanzuro ni umwe rero no kubashimira nkashimira radio ya Amerika saba abantu baba bari mu Rwanda cyangwa hanze yarwo babashe kutwumva kugerageza kutwegera nkuko uri mu bakangurira keneye ubujyanama bikeneye ubundi bushobozi bikeneye kuko hari ikibazo kiturusha ubushobozi hano mu gihugu ari kibazo kirusha ubushobozi cyane bikomeye cyane kandi bigaragara koko gikeneye abantu bafite ubushobozi runaka byaba ubumenyi yaba ubushobozi bw'amafaranga kuko ikibazo uyu muntu ashorejeho bigaragara koko ikibazo kirahari umuryango uriho ufite impamvu uriho kandi
haragira imana Claver umuyobozi wa Opromamer Organisation pour la promotion et la solidarité des malades et handicapés mentaux au Rwanda. Ndagushimiye cyane kandi na numero za Innocent nazo ndaziguha nawe muhe izawe hanyuma nawe muzavugane kimwe na Jean-Claude. Namwe nshuti z'ijwi rya Amerika mwese uko mungana ndabashimiye rwose mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama. Za matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Chuti banwanye mwiriwe neza ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi mudukurikire kuri metero 19 na metero 22 turi no kuri internet